Banabia njikiriza mguanga linovaga mantibagole teka ili yaba somesa parliament ili ya isa ngalinole ya national teachers bill bili ya bili mwe na chokudamu ekibadde kilindiri duo kumale banga dene okusetula omulimu gw'obu somesa munda mguanga lino ebago linoliga mantibuli musomesa kuli mutende doktandi kila dala kunasare okuda waguru alino kuwa ne degree atenga alinao kusoka ngo kufuna license okuva mukachi kwa katele duo akat teachers council jana zango obujja buli luvannyuma lwa myaka ena ebago lino era lyawadde abasomesa abaliwo kati abatalina diguri emyaka kumi gyokka okubanga bazzeeyo okusoma ne bafuna diguri ng'okusinziira ku mukugu mu byenjigiriza era nga yakulira ekitongole ki Boundless Minds ngo ne Benjamin Rukwenje enkyukakyuka zino zaalwawo dda okukolebwa.
Tigenda kwongeza ku mutindo mu byenjigiriza mu Uganda kubanga likeresa nti omusomesa alina okubanga asomye degree ey'obusomesa. Kyeligenderera kwe kujjako embeera eriwo nti kati amasomero gasobola okufuna omuntu yenna kasita aba nga asobola okusomesa ne gamuleeta n'abeera omusomesa. So obusomesa bugenda kubanga busawo bugenda kubanga ab'amateeka nga tosobola kusomesa nga tolina license ekukkiriza okusomesa. So ndaba yange ekyo kigenda kwongereza ku mutindo kubanga ojja kumanya nti buli musomesa ali mu ssomero mutendeke ate alina license ate nga lessons ezo ze bagenda okubawa buli myaka ena bajja kubanga baziza bujja